Let us pray once again.
Ας πίνετε σβάλα μέχρι σκούλε.
Lord Jesus, as we read your word, your holy word.
Ως η Ιησού, λάπος σας αφούντα Ιησού λάκο, όγου Ιησού λάκο ελιγμένε.
We pray that we will hear you speaking to us.
Siyakhuleka Nkosi ukuthi kwangathi singezwa wena uqobo ukhulumisana nathi.
May these not just be empty words, but breathe life into them, Lord, for your name's sake.
Kwangathi Nkosi kungabe amazwi nje angaqukethe lutho, kodwa phefumulela umoya wakho ophilileyo kuwona.
Amen.
Amen.
We won't read all the verses.
Nokoka sizukufunda onke amavesi.
But let's just read the first verse and the last verse.
Kodwa ke ake sifunde ivesi lokuqala bese sigcuma siye lapha na evesini lokugcina.
Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart.
Impela uNkulunkulu umnene kuIsrael. Kubo abanenhliziyo ehlanzekileyo.
And then the last verse.
Ivesi lokugcina.
But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works.
Ivesi lika 28 okuyilona lokugcina. Kepha mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu. Ngenzile inkosi uJehova ibe isiphephelo sami ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho.
Truly God is good.
Impela uNkulunkulu umnene.
And it is good for me to draw near to God.
Kuhle kulungile kimina ukuthi ngisondezwe noma ngizisondeze uNkulunkulu.
Just these words contain so much meaning.
Lamazwi nje abukeka kwamazwi ambalwa kodwa ajulile acebile anencazo achaza okuningi okubanzi.
And for me it's so significant that they are found at the beginning and at the end of the psalm.
Kimina ngiwathola kwamazwi asemqoka kangangokuthi nalapho behlela indlela okulotshwe ngayo. Ngayo la iBhayibhelini siwathola esekuqaleni kwaleli hubo sithole futhi lawo mazwi esiphethweni saso lesi sahlubo.
I don't know what time span this whole experience spread over.
Angazi ukuthi kwathatha isikhathi esingakanani lesi sigameko ahlangabezana naso ukuthi into yamthatha isikhathi esingakanani.
But for me whether it's a lifetime.
Gimina ke noma mhlambe kwaba yinto abhekana nayo isikhathi singokuphila kwakhe konkana.
Or whether it's an experience in his life.
Noma into ahlangabezana nayo ekuphileni nje kwakhe.
Which it what it seems to have been here.
Indlela okubukeka uma ngabe ufunda okuyindlela okwenzeka ngayo njengoba sifunda la.
But for me it's significant that at the beginning he can declare God is good, but at the end he still declares it and in a much deeper way even.
Kodwa kimina kuyisimanga sihloba ukuthi simthola eloba lamazwi ukuthi ekuqaleni uthi noma lapha eqala indaba yakhe uNkulunkulu ulungile muhle kanti noma eseyiphetha indaba uyajula enabe ngobuhle nangobukhulu baNkulunkulu.
One gets the impression that through this experience he went deeper in a spiritual life. His eyes were open to many things.
Lana sibona ukuthi ngokuqhubeka kwakhe nokuphila nezinto ayihlangabezana nazo amehlo akhe aya ngokuvuleka kanti impilo yakhe yokomoya yaya ngokujula wajula ekumazini uNkulunkulu.
And that's how it should be in a Christian's life.
Eqiniseni isihlobo bekumele ukuthi kube njalo empilweni yalowo naloyo othi umntwana kaNkulunkulu.
Whatever we meet up with, even though it could be trials and tribulations and difficulties,
Noma ikuphi esihlangabezana nakho ekuphileni kwethu, kungaba izivu, ungivungu, ngaba ukuvivinywa, noma ikuphi nje sibhekana nakho.
That experience should draw us closer to God.
Kodwa leso sigameko noma lokho engihlangabezana nakho, kunoma kungiqhelise kuNkulunkulu, ikhono bekumele ukuthi kungisondeze, kungenze ngibambelele kuyena kakhulu kunokuqala.
We should come out of it stronger than before.
Bekumele ukuthi emva kokuthi sesidlulile isivunguvungu, ngale kwaso ngitholakala ukuthi sengimile, ngiqinile, nginamandla kunokuqala.
And in fact, it's hardships and difficulties that also show us and put us to the test and prove to us what we really made of.
Eqinisweni izo kanye lezivunguvungu nokuvivinywa lokho esibhekana nako, ikhona okutshengisayo okuveza ngokusobala ukuthi lo muntu umkhristu nje uwakhiwe kanjani, uhlobo luni lomkhristu.
God's word says our lives are like building a house.
Lithizwe likaNkulunkulu ukuphila kwethu sisonkana ngamunye njengoba sihleli la ukufanisa nokuthi umuntu omatasa owakha indlu yakhe.
And you can build with gold or silver, but you can also build with hay or stubble.
Kuthiwa lendlu kungaba kuwena kukuyikhethela kwakho. Ungayakha lendlu ngamatshe aqinileyo, ungayakha lendlu ngegolide, ungayakha ngesiliva. Kanti futhi ungayakha lendlu ngotshani ngento eshiswa umlilo kalulu.
But God's word also says that whatever we build will be tested with fire.
Kodwa besethi uNkulunkulu kungasho lutho ukuthi indlu yakho uyakhe ngani, ekugcineni usazoyivivinya leyo ndlu, uzoyivivinya ngomlilo.
And what does fire do?
Umlilo ke wenzani?
Well, with hay and stubble, it destroys what there is.
Siyazi ke sonke ukuthi mangabe kuyindlu yakhiwe ngotshani noma nohoyi, umlilo uzobhubhisa yonke, uzoshisa konke lokho wakhe ngakho.
Even with wood, the condition deteriorates when fires and heat is applied.
Ngisho noma ngabe kwakhiwe ngepulangwe ngokhuni, kodwa uma ngabe ukhuni selihlangene nomlilo, noma bekuwukhuni oluqine kangakanani, isimo sokhuni sizoguquka ngenxa yokuthi sekufike umlilo.
But as we know, when gold and silver are put through the fire, through that heat, the condition improves. It comes out more purified, more sanctified, in a better quality.
Kodwa ngakolunye uhlangothi, uma ngabe isiliva negolide khona kudabula emlilweni, kuphumela ngale isimo nenani nequality yegolide noma isiliva selenziwe kangcono, ngoba igolide lisuke selicingisiswe kangcono, kanjalo nesiliva.
Dear friend, what are you building with?
Mhlobo wami, awungitshele njengomntwana kaNkulunkulu, impilo yakho yokomoya uyakha ngani na?
Maybe you don't know, you're not sure.
Mhlambe namhlanje awunampendulo, ngoba nawe awazi, awuzazi ukuthi impilo yakho yokomoya uyakhela ngani.
Well, the fire will show what you've been building with.
Kodwa hlala nje, qhubeka ngendlela oyenza ngayo. Umlilo iwona oyotshengisa ukuthi wakha ngani.
And that day of judgment, that is the ultimate fire, will really show what we are made of.
Kanti usuku lokwahlulela okuwumlilo loyo ovutha ngezinga eliphezulu kunawo wonke amazinga osekwawacabanga, ilolo suku oluyodalula ukuthi sonke lesikhathi ubuwakha ngani.
But even here on earth, we are already being put through little fires.
Kodwa noma sisela emhlabeni, sihlobo zami, siyabhekana nalezi vivinyo zemihla namalanga. Ikhona khona lamalangabi esidatshuliswa phakathi kwawo.
Now when your faith is tested, do you come out stronger or do you come out weaker? That shows you already.
Uma ngabe inkolo yakho, uma ukholo lwakho ludlula ekuvivinyweni, uphumela ngale unamandla, uqinile, noma usuke usuphelelwa amandla wazwela ukuthi hayi kuphele konke ke manje.
Does your Christian condition, your faith deteriorate when you go through a difficult time?
Ingabe impilo yakho yobuKristu, impilo yakho yokholo, uma ngabe udabula ubhekana nobunzima, kuyancibikala, kuyafa, kuyalimala, kuyasha, wena wabona ukhuni lusha na?
Some people only have to go to the city, to town, and be exposed to the world, and they melt like butter in the sun.
Abanye abantu akudingi nanokuthi kube umlilo otheni lo ocabangayo. Abanye kudinga nje ukuthi baye emadilobheni amakhulu bebhekane nezilingo zasedilobheni ukholo lwabo luvele lunxibilike wena wabona ibhotela uma ngabe lihlatshwa yilanga.
Just the pleasures of the world already make them weak in their spiritual life.
Intokozo injabulo etholakala lapha na emadilobheni amakhulu lokho nje lezo yilingo ungakubala ke na ungakucabanga kwenza ukuthi impilo yakhe yokholwa ifike ekugcineni.
In no time there's nothing left of their spiritual life. They're dead, stone dead.
Akuthathi isikhathi uthole ukuthi lo muntu useyisidumbu, usefile ubevutha, kodwa ubekubhekana nalokhu usefile kuphelile ngayo.
See, they haven't built with gold or silver. Their house will not stand, and it doesn't even stand this little test.
Uyabona mhlobo wami, akakhanga ngegolide nangesiliva. Indlu yalowo muntu ngeke ime ngoba ayikwazanga ukumelana nalesi silingo nje esihubala esingilinganise ngaso.
But if you build with gold with silver, those things will draw you closer to the Lord, and that you are more on fire than before.
Kodwa mhlobo wami uma ngabe indlu yakho iyakhiwe ngesiliva negolide, lapho izilingo ziqhamuka, lapho lemlilo ifinyelela kuwena izokuqinisisa, izoya ngokuqina, nenani lakho uzoba igugu kaNkulunkulu kakhulu kunakuqala.
And that's why it's so wonderful when you see a man of God going through difficulty, where the devil tries this and he tries that, but he comes out the other side stronger than before.
Ingakho uma ngabe ubona amadoda kaNkulunkulu noma indoda kaNkulunkulu ibhekana nezilingo, ibhekana nokuvivinywa empilweni yayo, uqhamuka nqa zonke ngazo zonke inhlangothi, kodwa umusa uyiphawulisisa ubona ukuthi zithi mase idlulile lezo yilingo isiqinile imile kakhulu kunakuqala.
So Asaph was a man who served God.
Le ndoda ke esikhuluma ngayo uAsafa indoda nayo eyamkhonza uNkulunkulu.
He served in the temple.
Yayimkhonza uNkulunkulu isethempelini.
He is a blessed man.
Kwakuyindoda ebusisekile.
Because he himself could serve there in the presence of God.
Ngoba yena uqobo lwakhe uAsafa lo esikhuluma ngaye wakwazi ukuthi ekhonze uNkulunkulu njalo esebukhoneni bukaNkulunkulu.
And he experienced that blessing because he could say, truly, surely, this was not just a show, it was genuine, truly it's good.
Ngoba wayehlangabezanile nakho lokhu, wayekwazi empilweni yakhe, wayengasho lamazwi ngoba ebukisa noma efuna ukuthi ezenze ngcwele, kodwa into ayehlangabezane nakho njengoba esho ethi ngiqinisile, ngiqinisile kuhle.
And truly God is good.
Uthi ngiqinisile impela uNkulunkulu umnene.
Dear friend, do you know that?
Mhlobo wami, ngibuza umbuzo empilweni yakho. Uyakwazi yini lokhu wena empilweni yakho? Uyasazi yini lesi simanga empilweni yakho na?
He could testify, is that your testimony that you can say of your life, truly God is good?
UAsafa wayekwazi ukuthi efakaze ngalendlela. Wena ke mhlobo wami ungafakaza ngempilo yakho uthi ngiqinisile uNkulunkulu umnene.
Have you ever experienced that in your life, that you in your heart, it warms your heart when you realize how good God is to you? Do you know that?
Ingabe uyakwazi yini lokhu empilweni yakho? Mhlambe noma uzindla ngakho ucabange ngakho, kodwa uma ngabe umuzi uNkulunkulu ngaphakathi uyizwe le mfudumalo yokuphila yokuhamba noNkulunkulu, impilo oyaziyo uyakwazi ukuphila leyo mpilo na?
There are many people that think so much is good. They enjoy the things of the world. They attract them. They appeal to them. They love them. And it's so good for them if they can be there at that soccer match or be there at whatever else it is.
Uthike uButano, baningi abantu abaye becabange izinto eziningi ezibathokozisayo ezinhle. Umuntu ehlezi noma mhlambe esenkonzweni noma esekhaya ucabanga ingabe irugby noma ibhola noma itennis izona izinto ezimthokozisayo, izona izinto ezibusa engqondweni nasempilweni yakhe.
But it's wonderful if you can genuinely say, truly God is good.
Kodwa kuyisimanga mhlobo wami uma ukwazi ukusho lokhu kuqhamuke kujuleni kwenhliziyo yakho uthi impela uJehova umnene.
But he goes further. He doesn't stop there. He says, to those that are pure in heart.
Kodwa akagcini lapho sihlobo zami, uyaqhubekela phambili uthi muhle uNkulunkulu, umnene uNkulunkulu kulabo abanenhliziyo ehlanzekileyo.
If you want to experience God as good, you need to experience Him cleansing you in your heart, sanctifying you.
Mhlobo wami, uma ngabe ufuna ukunambitha, uma ufuna ukuzwe nawe obumnene nobuhle bukaNkulunkulu, kumele ukuthi ugxile na wenze lo msebenzi wokuthi umuzwe futhi uNkulunkulu eyihlanza, eyiqinisisa inhliziyo yakho.
In fact, that's this where this wonderful relationship with God starts.
Eqinisweni ilapho lapho lobu budlelwane noNkulunkulu, ubudlelwane hayo buntengayo nje, ubudlelwane obujulile, ilapho laqala khona.
When you've seen your sin before your eyes and you're convicted of your sin,
mzwane wabona isono sakho siphambi kwamehlo akho futhi uNkulunkulu ekusola ngesono sakho,
when you realize I'm lost, I'm on my way to hell,
lapho uzozwela khona uyibonele uthi ngithukile, ngilahlekile, umgudu indlela engihamba ngayo inkondisa ingibhekise ngqo esogweni.
There's no hope for me.
Aliseke ithemba ngempilo yami.
I cannot stand before this holy God.
Angikwazi ngiyohluleka ukuma phambi kwaNkulunkulu ongcwele.
And then this our holy God comes to us and says, my child, come to me with your sin. I'll forgive you. I'll cleanse you.
Bese loNkulunkulu omuhle, loNkulunkulu onomnene, uma ukuleso simo elulisandla sakhe ethi ndodana yami, ngane yami, woza kimina, ngizokuthethelela izono zakho, ngikuhlanze.
And when you've confessed your sin and he's cleansed your heart and forgiven your sins, then you realize how good God is.
Uma esekwazile ukufeza lo msebenzi, wayihlanza impilo yakho, wathethelela izono zakho, kulapho ke nawe ukwazi ukuthi umnambithe kabusha, umazi ukuthi impela loNkulunkulu umnene.
Dear friend, do you know how good God is?
Angibuze mhlobo wami, wena uhleli phansi, uyamazi yini loNkulunkulu, uyabazi yini ubuhle bakhe, ubumnene bakhe na?
You will know how good he is when he has cleansed your heart.
Mhlobo wami, uyamazi ukuthi umnene uNkulunkulu, mzukwane wakwazi ukuhlanza inhliziyo yakho.
You don't know how good God is because you don't know what a clean heart is.
Ukuze ungazi ukuthi uNkulunkulu umnene kangakanani nokuthi ulunge kangakanani, ingenxa ukuthi uphila nje awazi ukuthi kuyini ukuphila nenhliziyo ehlanziwe, ehlanzekile, ngoba eyakho awukwenzeki umsebenzi kuyona.
As I said, Asa was a blessed man, he could serve the Lord in his ministry.
Njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi Asafa kwakuyindoda eyayibusisekile, yakwazi ukuthi imkhonze uNkulunkulu, ikhonze ethempelini ebukhoneni bukaNkulunkulu.
And he was also blessed because he wasn't the only one who did it. There were various generations of his descendants. They served the Lord and worshiped him.
Kwakungesiyena yena yedwa, kodwa kwakukhona abaningi ababekwenzile, izizukulwane ngezizukulwane ezazingaphambi kwakhe, nazo ezazikwazile ukuthi zimkhonze uNkulunkulu, zamsebenzele uNkulunkulu.
Can you hope and wish for more than to experience that blessing of you serving God and your descendants do the same and they follow in those footsteps?
Mhlobo wami, kukhona yini okunye ongakulangazelela kulokhu kuphila, ongakufisa kulokhu kuphila, ukuthi ubone ukuthi nangu mina ngimkhonzile uNkulunkulu, isizukulwane esizemva kwakho siyamkhonza uNkulunkulu, nesilandelayo siyamkhonza futhi uNkulunkulu, ikuphi okunye ongabe usakufuna emhlabeni ngale kwalokho?
It's wonderful when you see your father doing something.
Kuyisimanga, kuyinto ebabazekayo enhle uma ngabe ubheka umzali wakho, ubheka ubaba wakho, kukhona okuthiza akwenzayo.
And when you see him serving the Lord,
uma ngabe umbona ubaba okuzalayo emsebenzele imkhonzo uNkulunkulu,
you see him doing it with all his heart and all his strength,
bese umbheka ubaba ukuthi ufake onke amandla akhe ukwenza ngenhliziyo yakhe yonke,
when you see him turning his back on all the things the world has to offer,
umbona ubaba wakho ukuthi zikhona izinto zenjabulo zokuzithokozisa ekhona emhlabeni, kodwa uvele wayifulathela zonke lezo zinto.
And that he does it in such a way that you as a son say, I want that as well.
Ubaba wakho ekwenze ngendlela yokuthi nawe njengendodana noma njengomntwana uthi awu nami ngiyakufisa nakhe ngulangazelelayo lokho kwenziwa ubaba wami.
And now as a father it's a challenge to me that I will serve God in such a way that my sons and my children, my daughters will say, what he's got, what he's done, I want that as well.
Kimina ke sihlobo nami kuyinselela enkulu ukuthi engikwenzayo indlela engiphila ngayo kumele ngiphile ngendlela ukuthi amadodana namadodakazi ami nawo ephimisele esebheka mina ke manje ethi okwenziwa ubaba wethu nathi siyafisa ukuthi sikwenze.
That when I say to my children, God is good, truly he's good, that they can say amen, we say it too.
Uma ngisho enganeni zami ngithi batabami uJehova muhle uJehova umnene ingane zami hayi amen lona umjwayele kodwa ingane zami zithi baba amen kuloko sivumelana nawe kuloko okushoyo.
But then he says God is so good, but then he says, but as for me, my feet had almost stumbled.
Kodwa umuqhubeka nendaba yena lo Asafa evesini lesibili uthi kepha mina izinyawo zami zicishe zakhubeka.
My steps had nearly slipped.
Kwaba kancane ukuba izinyathelo zami zishelele.
Here you hear him relating this experience. I'm not going to read all the verses. You can do that at home.
Ungayifundela ekhaya mhlobo wami angizukulandisa konke. Nawe akube isikhathi sakho sokuthi uzidatishele okulandelayo kodwa ngizothinta nje lapha nalapha.
But as he shares his testimony, he says how he nearly fell. He nearly backslid.
Kodwa lapho ebeka esicobelela ngobufakazi bakhe uthi kwala kancane ukuthi eshelele ehlehle ebuyele ezweni.
What caused him to almost stumble and slip and fall?
Singabuza umbuzo yini lento enza uAsafa ekhonze tempelini kodwa lento yamenza ukuthi wacishe washelela wawa ebukhoneni bukaNkulunkulu.
He did something which most people do.
UAsafa wazithola enza into iningi labantu esiphila nabo abakhonzile nabathanda ukuthi bekwenze lokho.
He started comparing himself with others.
Waqala empilweni yakho Asafa ukuthi eqhathanisa impilo yakhe nempilo yabanye.
Now he looked at the godless.
Yena ke amehlo akhe wawaphendula wawabheka kulabo bantu abangamesaba uNkulunkulu.
And we'll go into a bit more detail.
Uma ngabe uqhubeka uzothi ukujula ubone lapha achaza khona kabanga.
But there are also many Christians who compare themselves with other Christians.
Maningi futhi amaKristu esiphila nawo kulesi sikhathi nawo azibheka bese eqhathanisa impilo yawo nabantu abangakholwa.
And they find themselves on that slippery slope as well.
Nawo lamaKristu isikhathi esiningi basithola manje sebesendaweni ebshelelezi ehlelayo.
Because you look at your neighbor, you look at your brother, your sister,
ngoba phela ubheka umfowenu, ubheka umakhelwane, ubheke nomdadewenu,
you see what's going on with them and what's happening to them, and then you think, well, but what about me?
Besubona okwenziwa yilabo abantu esengibabalile uthi awu kodwa mina kanti kwakhala yonini yini kimina kube kanje kubona kube kuqhubeka ngale ndlela.
Why him, why not me?
Kungani ekwazi ukukwenza yena mina ngakwenzi na?
We in fact go so far as to even start questioning God's wisdom, why he should bless my brother in that way and he doesn't bless me in that way.
Abugcini ke lapho mhlobo wami kuze kuqhubeke omunye bese eqala manje ebe nembuzo ebuze ngisho uNkulunkulu uqobe ethi akungani uNkulunkulu ebusisa umfo wethu noma udade wethu kodwa mina engangibusisi na.
And we find ourselves on that slippery slope.
Sizitholeke isihlobo zami sikuleyo ndawo ebushelelezi.
And we find we getting nowhere spiritually, we like in a spin.
Bese sizithola ukuthi eqinisweni sinjengesondo lemoto elimi ekusendaweni enodaka liyaphenduka kodwa liyindawo asiqhubekeli indawo ngokomoya asikhuli simi ndawonye.
And very often, as you know, when you're in a spin there's lots of action but there's no progress.
Njengoba sazike ukuthi uma kukhona ispin lesinoma isondo liphenduka yebo saphaza udaka kubheka phezulu kodwa ayikho inqubekela phambili imoto ayiphambili imi ndawonye.
And this man, he says, I nearly slipped, for I was envious of the boastful.
Kodwa uthi uAsafa ngacishe ngashelela ngokuba ngaba nomhawo kwabazidlayo.
When I saw the prosperity of the wicked,
lapho ngibona ukubusa kwababi.
How well it goes, it's going with them.
Uma ngabe ngibheka ngibona ukuthi indlela abathuthuka ngayo izinto zibahambela kahle laba bantu.
They seem to be prospering.
Babukeka kuba ngazuthi banenqubekela phambili bathuthuka.
And that's why he says he almost fell.
Ingakho asafa sihlobo ethi nakuyena kwala kancane wacishwa washelela.
He says even when they die it seems as if they seem to be okay, even though we know that most of them die in agony.
Noma ke thina njengamaKristu sazi ukuthi labo bantu abangamkhonzi uNkulunkulu uma ngabe befa bafa ngendlela ebuhlungu bese inhlungwini bese bebekhala kodwa uthi yena noma befu asafa wayebona kuba ngazuthi konke kubahambela kahle kufeni kwabo.
See, once you get into this position that he was in, you don't even see clearly anymore.
Mhlobami uma empilweni yakho yokholwa ususendaweni noma usisimweni esifana naleso asafa wayekusona ngisho amehlo athi ukufiphala kancane izinto awusaziboni ngendlela ecacile.
I mean to think that the godless
uma ungacabanga nje ukuthi umuntu ongamesaba uNkulunkulu ongakholwa na uNkulunkulu
have no pangs in their death, they don't even fear death, they seem to just die so peacefully
ukuthi abana inhlungu abana mjunju ekufeni kuba ngazuthi uma beshidlula kulomhlaba konke kuhamba kahle ngokuthula.
We know that that's not even true.
Nathi njengabantu siyaqonda siyazi ukuthi akulona iqiniso lelo.
But to him it seemed that way.
Kodwa kuyena ngenxa ukuthi wayesesikhundleni wayesendaweni ethize yena wayesekubona ngalawo mehlo.
That's how he saw it.
Indlela yena wayebona ngayo.
And that's how easily we can see things and they aren't even the way we see them.
Sihlobo isimo nathi kwesinye isikhathi ekungenzeka sizithole sesikusona noma singenasi siqiniseko sokuthi lezo zinto zinjalo ngempela yini kodwa ingqondo namehlo ethu abuka kalivindi esitshela ukuthi kuhamba ngalendlela.
Says their strength is firm.
Wathi amandla abo amile aqinile.
They look so strong.
Babukeka bezidlakela benamandla.
So confident.
Abantu ngathini abanokuzigqaja abamila abanyakaziswa.
See, these people are full of self confidence. I can do it.
Laba bantu banalokhu ukuzigqaja empilweni yabo vele abanaluvala besabe bathi hayi lokhu ubala kabi ngakwenza mina lokhu.
We know inside they not that strong.
Kodwa siyazi ukuthi ingaphakathi labo akunjengoba besho ingaphandle abanamandla kangako.
But they walk around as if they rule the earth.
Kodwa uma behamba noma benyathela kuba ngazuthi umhlaba wonke ungowabo yibona ababusayo.
They are strong.
Banamandla laba bantu.
They want people to see it.
Bafuna futhi nanokuthi beziveze kanga ngokuthi abantu ababone ukuthi hey bukani la ukuthi sinjani.
And they like to be noticed.
Bayathanda futhi laba bantu ukuthi konke abakwenzayo akungabi sesithe akubonwe wonke umuntu.
When they walk into a meeting they make sure that they arrive a minute or two late.
Uma ke bengena emhlanganweni ethize abathanda ukufika kusasele 10 minutes cha bazofika late emva kwama minutes amabili ngoba bafuna ukuthi bebone wonke umuntu.
See, and then they won't go through the back entrance and sit right at the back where they don't disturb anybody.
Abazungena futhi nangomnyango walongemuva benza isiqiniseko sokuthi asifuna ukuphazamisa umuntu benyonyobe behlale phansi.
See, there's no humility in their lives.
Laba bantu sihlobo kubona akukho ukuzithoba.
There's no meekness.
Akukho akukho ukuzehlisa.
And that's why they'll miss out on all the blessings that the Lord ascribes to those who are meek and humble and lowly of heart.
Ingakho bezophuthelwa belahlekelwe izo zonke izibusiso inkosi ezibekele labo bantu abathobile abanenhliziyo emnene.
Now they are strong.
Hayi bona bathi cha sinamandla.
They are confident.
Ba banokuzithemba laba bantu.
And when Asaph saw this, he almost slipped.
Lapho Asaph ethule eyibuka yonke lento lithi izwi wacishe washelela.
He says they not in trouble like other men.
Wathi laba bantu mangibabheka impilo yabo ibahambela kalula abanazi ingcinamba.
You see, Asaph was someone who served God, who sought him and to sought to please him.
UAsaph umuntu wayemkhonza uNkulunkulu owayecikekela futhi uAsaph ukuthi konke akakwenzayo ufuna ukuthi emthokozise uNkulunkulu ngakho.
And so as it is in a Christian's life there are things where you need correction.
Njengoba kunjalo nakithini empilweni yethu yobuKristu ekuqhubekeni kwethu kukhona izikhathi lapho odinga khona ukuthi uqondiswe ubuyiswe ngoba usugwegwile.
Now if you don't have that right heart, a pure heart, you will see that as punishment.
Uma ngabe ungenayo ke inhliziyo emsulwa, inhliziyo ehlanzekile, mzukwane uqondise umhlobo wami, mzukwane bekweluleka, wena uyobona kungazuthi uyajeziswa.
God says he punishes, he chastises those whom he loves like a father his son.
UNkulunkulu kubeka ngokusobala ukuthi labo akabathandayo uyabaqondisa, uyabajezisa futhi ezethi njengoyise umeqondisa indodana yakhe.
But the godless see that as something that's unfair. It's not justice.
Kodwa kumuntu ongakholwa ubona leso senzo njengesenzo okungamele senzeke, ubona kwangazuthi kusuke kungenzekile ubulungiswa empilweni yakhe.
The godless see that as you just making trouble for them.
Kodwa kulabo abantu abangakholwa abangamazi uNkulunkulu bakubona umuntu osusa udlame nje, osusa inkathazo empilweni yakhe.
And because and the godless, what do? They just run away from the situation instead of facing it and saying, let me take this as God's fire in my life. I'm going to face it, go through it, and come out purified.
Laba bantu kabangakholwa kunokuthi bebhekane nalenkinga, bebhekane nayo ubuso nobuso, benze njani? Bayabaleka esikhundleni sokuthi umuntu ethi ngizongena kulomlilo, ngifuna ukuthi ngiphumele ngale, ngicwengisisiwe, sengimsulwa, ngihlanzekile.
You see, they fear that fire because they building with stubble, with straw, and they know it won't last.
Ingoba mhlobo wami bayawesaba lomlilo abasuka bebhekene nawo, bayazi ukuthi indlu yabo, impilo yabo ayakhiwe ngegolide nesiliva, kodwa yakhiwe ngalobutshani nohoyi nje, into eshiswa umlilo.
So the godless seem to be at ease.
Laba bantu abangamesaba uNkulunkulu kibona yonke into izihambela kalula, kuba ngasuthi bona nabo bakhululekile, konke kulula nje kubona.
They don't get into trouble like the one whose desires to serve God does.
Abazitholi nakanye besenkingeni njengokuba umntwana kaNkulunkulu lo nenhliziyo othi ngifisa ukumsebenzela, ngifisa ukumkhonza uNkulunkulu ikhathi nezikhathi eyebhekane nezikhathi ezilukhulu empilweni yakhe.
But dear friend, let me tell you, they've got enough troubles of their own. It's just they don't face them. They run away from them.
Kodwa mhlobo wami ake ngitshele lokhu namhlanje, baneyinkinga zabo ezinkulu kabi nezinzima. Inkinga nje ukuthi abafuni, abazimisele ukubhekana nazo, kunalokho mayiqhamuka bayibalekela.
Pride serves as their necklace.
Uyazi ukuthi ukuziphakamisa, ukuzigqaja, kubona kufana nomgexo bahlobisa ngakho.
Verse 6. They decorate themselves. Instead of wearing whatever adornment people have, they put this, their necklace is pride.
Kubona esikhundleni sokuthi bezihlobise ngezinye izinto, cha, ukuziphakamisa, ukuziqhenya kunjengomqhele, iyona nto abazigabisa ngayo, abafuna ukuthi beziveze ngayo.
Necklace is this thing you wear around your neck and it hangs here for all to see.
Manje mhlambe anazi kanikaze nikubona, uyakuchaza kubhuti ana ukuthi inecklace kukhona okunye kwakhiwe ngensimbi ecwebezelayo, baye beyigqokela abantu bese bekudedela kulengela, bafuna kubonwe wonke umuntu.
The godless,
abantu abangamazi uNkulunkulu,
they wear pride.
Bagqoka lomgexo okukuziphakamisa nokuziqhenya kwabo.
When they come towards you, what hangs around their neck? What's on their chest? What do you see? Pride.
Uma ngabe beza kuwena, uma besondela kuwena, yini into esobala oyibonayo ukubona? Yilokhu kuziphakamisa, ilomgexo wabo.
Verse 7, their eyes, even their eyes or their faces bulge.
Ivesi lesikhombisa lithi amehlo abo aphinqekile.
They bulge with abundance. You see, they are so full of themselves. You know, when someone is full of you, your chest comes out. But theirs goes further than the chest. It pushes right. Even their eyes start sticking out. They're so full of themselves.
Uyazi abantu abanalokhu ziphakamisa nokuziqhenya. Ngalokho ukuthi ehamba umuntu ekhipha isifuba nje kuphela. Ngokusho kwalelizwi, ngisho amehlo abo acisha ukuphuma impela nawo afuthekile. Ufuna ukuthi egqame lo muntu ebonwe wonke umuntu.
They scoff. They speak wickedly.
Laba bantu bahlambalaza, bakhuluma isinomi kanjani?
They scoff. They scoff about others. They ridicule them. They bring them down in the eyes of other people.
Bathanda ukuthi begxeke abanye abantu, ikakhulukazi uma behleba ngabo bekhuluma ngalo muntu komunye, bezama ukuthi behudulele phansi isithunzi sakho, bazosho konke ngawe ukuze laba bantu bekubukele phansi.
They speak loftily.
Loftily, which verse is that?
Verse 8. They speak, you know, from their high perch there. They see themselves as higher than the normal people.
Thina phela siphakeme sikwelinye izinga laba abanye abantu nje abajwayelekile balapha phansi.
They get so proud and so I wish I was better at English. They so lofty that they eventually see that they're in a position to speak out even against the heavens.
Laba bantu baphakeme basiphakamisa kangangokuthi impakamo yabo kuba ngazuthi ibagunyaza bafisa kuba ngazuthi bengakhuluma ngisho baze bamelane nanamazulu uqobo.
And their tongue walks through the earth. Verse 9.
Ivesi lika 9 kuthiwa umlomo wabo bawuphakamisela ezulwini, ulimi lwabo luhambela emhlabeni.
It's so typical of some people. Hey, they can talk. They talk, what do they say? The hind leg of a donkey.
Such are
the
godless.
They strut the earth.
Laba bantu kuba ngazuthi bayontinyela, bayohlasela umhlaba.
They with their tongue, they think they rule the earth.
Ngolimi lwabo baze bezitshele laba bantu ukuthi uyabona umhlaba wonke ubuswa yithini.
And they are so good at everything. They got the answer to everything. You just wonder how it is that they still are where they are and not actually running America or whatever other country.
Uzumangale ukuthi hey laba bantu bazi yonke into konke banakho. Besuzubuzana ukuthi ngokuhlakanipha kwalomuntu akazitshela ukuthi unakho yini engabe umongameli waseMelika okhona njengamanje uBarack Obama ongangami ngeminyaka uthi yini engahambe yobusa eMelika lomuntu ngendlela akazibeka ukuthi uhlakaniphe ngayo.
But some people with their tongue they actually do get a little bit higher.
Kodwa abanye abantu zihlobo zami ngolimi lwabo bayakwazi ukuthi bephakame beziphakamisele kuleyo ndawo.
But that still doesn't bring them any closer to heaven.
Kodwa noma beziphakamise ngaleyo ndlela ngokomhlaba akubasondezi nakancane ezulwini.
And these people, it even says in verse 10, waters of a full cup are drained by them.
Ngakho ke isizwe sakhe sibuyela lapha amanzi amaningi bazimuncela wona.
See, they are such people. Even when you think you are full, when they have come, when they finished with you, you feel drained. They just drain what there was.
Uyazi ukuthi laba bantu bayinkinga kabi. Uma ngabe usuqedile nabo konke benikwenza, uba ngazuthi wena wabona isipanje sesimunce konke, usukumunceke konke akusasele lutho.
See, they don't build you up.
Laba bantu ngeenkulumo zabo akubona abantu abakwakhayo. Akubona abantu abakugquguzelayo cha.
There are people when you go to them and you're in need and you feel my cup's not full, you can go to them and by God's help they can help. And you go away there, you say, now it's full again.
Abalona uhlobo lwabantu okuye kuthi uma uyizwela ugagadekile uze ukuthi inkomishi yami kwangathi kukhona ukusilalele kuyona, ake ngiye kusibani bani. Uxoxe naye lo muntu, nicobelelana nokuthize, uma nihlukana, uze ukuthi hayi indebe yami igcweleke namhlanje ngoba ngixoxe nosibani bani.
No, these people when you go to them, they drain you.
Kodwa lolu hlobo labantu engintshela ngalo, waqoqa nje nabo umuhlukana nabo nalokho bekukhona enkomishini yakho sebe munce konke njengesponge.
What do they say?
Bathini?
How does God know?
Bathi uNkulunkulu wazi ngani, wazi kanjani?
Is there knowledge in the Most High?
Ingabe kukhona yini ulwazi lona olukhona kophezulu konke na?
We question God even eventually.
Zihlobo isigcino nathi sizithola siyabantu esizitshela ukuthi sihlakaniphe kangangokuthi sesize siphonse imibuzo siyiphonsela uNkulunkulu.
You know, is it really like that? Does God really know? Like the devil when he spoke to Eve. Did God really say? Is that how extreme you must be?
Sithi ingabe kunjalo ngempela njengoba inyoka yayibuzana noEva ingabe ngempela uNkulunkulu ushilo na izinto bekumele iqhubeke ngalendlela na?
Behold, these are the ungodly in verse 12.
Ivesi lika 12 ukuthi wabheka laba bayibo ababi.
They are always at ease.
Bazinza njalo, bandiza.
They seem to be.
Bandisa impuyo, sorry.
May I say, they are always at ease. They seem to be always at ease. But Asaph thought they were always at ease.
Uthu Asafu, yena wayebona kuba ngazuthi zonke izinto zibahambela kahle, yabona abahlala bekhululekile. Uthi naye ubhuti ufisa ubona kuba ngazuthi ngempela yonke into kubona kubona ngazuthi kulula.
Oh, they cruise along.
Laba bantu igama lesizulu yabona baya cruise nje, bayahamba umoya abadudula bafake amandla, injini ayidumi, kukhona nje ukuba pushayo.
Everything just seems to go their way.
Yonke into abayizamayo, bonke abakufunayo, kuba ngazuthi ukuhlangabezana nezidingo zabo, konke kubahambela kahle.
They even increase in riches.
Laba bantu ngisho ingcebo okuncane abebenakho kunokuthi kunciphe kuyanda.
Well, that can really confuse somebody and say, wow, but how can God bless him with riches then if he's so bad?
Manje yilokho okudida abantu abaningi. Ethi umuntu hayi, uma ngabe kuthiwa loya umuntu ngempela umuntu omubi akalungile, kungani uNkulunkulu eqhubekele phambili embusise ngale ndlela?
And some people will even purposely display their riches.
Abanye abantu ke kulokhu kuphila esikhona bathanda kabi ukuthi ingcebo yabo beyichaye beyibeke obala ibone wonke umuntu.
Although we never know, because maybe whatever they show off maybe is all on debt, maybe they owe more than they're worth.
Singazi ke ngoba kwesinye isikhathi abanye lokho abawuchayayo lokho abakuvezayo wena uzuthi hayi wagibela umuntu akasibani bani kodwa akakutshela ukuthi ikweletu zingakanani mhlambe kungaphezu kakhulu kunalento ubona ezokutshengisa yona.
Maybe he still owes the bank more money on that flashy car than that car is actually worth.
Uzothola ukuthi imali akayikweleta ibhangi ingaphezulu ngisho nanenani lale moto lecwebezelayo wena uqhuntsisa amathu uma umbona edlula ehamba ngayo.
So they display their riches as if to prove to you, how can you say I'm wrong when God is blessing me?
Ngamanye amazwi laba bantu bazoyichaya ingcebo yabo kuwena bafuna ukukutshengisa bese ngamanye amazwi bethi ungasho kanjani ukuthi angikho endleleni uNkulunkulu akakunye nami uma esangibusisa njengoba ungibona ngihamba ngezibusise nje.
And that's why many people fall for it.
Ingakho sihlobo abantu abaningi ubathola beshelela bewela kulono xa.
They taken up by this pomp and ceremony.
Bathatheka laba bantu bayathathwa ilesi shingishinge esuke siqhamukile behambe naso.
Even Asaph was close to slipping.
No Asaph naye izihlobo kwala kancane kwakusondele ukuthi naye eshelele.
And then he got to such a low point.
Wazi wafinyelela eqophelweni eliphansi zingene eliphansi.
When he said in verse 13, surely I have cleansed my heart in vain.
Yizo jamaza kawashoyo evesini ka 13 uthi impela ngihlanzele ize inhliziyo yami.
And washed my hands in innocence.
Ngahlamba izandla zami ngingenacala.
Imagine getting that he sunk so low in this experience that he thought, why did I confess my sins even? Why must I bother to keep my heart pure?
Uyazi ukuthi wayesehle kangangokuthi kwakuphansi empilweni yakhe yokomoya kangangokuthi wayesebuzana wathi eqinisweni njengekholo kusabaluleke ngani ukuthi ngivume izono zami yini yona lento kunamsebenzi muni ukuthi ngihlanze inhliziyo yami uAsafa wayise kulelo qophelo.
Verse 14, all day long I've been plagued and chastened every morning.
Verse 14 uthi ngokuba ngahlushwa usuku lonke kwasa ngijeziswa.
Verse 16, it was too painful for me. It was too painful for me.
Verse 16. Kwathi ngicabanga ukuba ngiqonde lokho kwaba luhlupho ngelesingisi uthi kwaba buhlungu kimi.
That's how far he got.
Iqophelo noma izinga uAsafa owayesehlele kulona wayesifinyelele lapho.
In his eyes, the godless, it goes well with them. They seem to have no problems. Only I have all the problems.
Ngokwakhe ukubona laba bantu abangamesaba uNkulunkulu uthi la abantu ababi kuba ngazuthi konke kubahambela kahle ngengcebo bayaceba konke nje kuba gijimela kahle yimini engisenkingeni.
Is it even worth it?
Bese buzana ethi phokunasizoluni ukuthi ngiqhubeke ngihlale ngikule ndlela.
Has it been worth keeping my heart pure all this time?
Ingabe kungisize ngani ukuthi ngiqikekele ukuthi inhliziyo yami ihlale ihlanzekile yonke leminyaka naso sonke lesikhathi esengisiphilile.
And then verse 17, that wonderful conclusion where he goes into the sanctuary.
Kodwa ke kukhona ivesi lika 17 ishumi nesikhombisa lapho akayiphetha khona indaba ivesi eliyisimanga lelo.
He says, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end.
Uthi ngaze ngangena endlini engcwele kaNkuluNkulu ngaqaphelisisa ukugcina kwabo.
Oh, what a wonderful end to the story.
Zihlobo, indaba eyisimanga noma indlela eyisimanga le yokuphetha udaba lwakhe.
What helped this man in his distress?
Ikuphi okwalekelela okwasiza lendoda eyayisemshikashikeni ayisenkingeni ekuphileni kwayo?
He was in such distress and this depression.
Wayesosizini, wayesenkingeni, ecindezelekile.
What helped him?
Ikuphi okwamsiza?
He says, and I went into the sanctuary and into the holy place of God.
Uthi ngangena endlini engcwele kaNkuluNkulu.
That holy place, into God's holy presence.
Leyo ndawo, leyo ndlu engcwele, lapho kukhona khona ubukhona buka Jehova.
He says, then everything fell into its rightful place.
Uthi ngase ngila, uma sengilapho kulapho engabona khona izinto zonke zimiswe ngononini, yonke into isendaweni yayo efanele.
And dear friend, that's what makes the difference.
Mhlobo wami, umahluko ugqamalana ila kufika khona zihluke khona izinto.
Do you see God? Do you think see things your way, the way you perceive them?
Ingabe wena indlela obheka ngayo izinto uzibona ngendlela ocabanga ngayo nangendlela obona nendlela ofisa ukuthi ubone ngayo na?
You analyze them.
Indlela ocubungula ngayo izinto na?
And then you put add all your sums together.
Bese uqala ke uhlanganise ibalo ukuthi uma kunje ngihlanganise nalokho na umphumela.
And then you get to the wrong answer.
Khona ke mhlobo wami ingakho umphumela wezibalo zakho kuumphumela ongisiwona wona.
Because you don't even understand the question, how will you ever get the answer right?
Ngenxa ukuthi kwawona umbuzo awazi ukuthi ubufunani manje impendulo uzoyithola kanjani impendulo eqondile.
But as long as Asaph tried to decipher it for himself, he didn't get anywhere. He just went backwards.
Ngesikhathi uAsafa esayifunela isixazululo ngokwakhe akazange iqhubekele phambili kunoma iqhubekele phambili wayehlehlela nyovana.
And he says, when I went into God's holy presence, that's where I suddenly my eyes were opened.
Kodwa uthi kwathi lapho ungena endaweni engcwele kaNkuluNkulu kulapho ngokuphazima amehlo ami avuleka khona.
And he said, then I noticed that what I was seeing and how I was seeing it was not the end.
Wathi kanti lokho sonke lesikhathi bengithi ngiyakubona ngitshela ukuthi yikho kuyikhona cha bekungesisona isiphetho.
Verse 18, surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. 19, oh how they are brought to desolation as in a moment, they are utterly consumed with terrors.
Naloko iqiniso aselibonile kuAsafa kusukela evesini ka 18 nelika 19, impela ubabeka ezindaweni ezibushelelezi ubawisa babe incithakalo. Maye bachithwa ngokuphazima kweso bashona babhubha benovalo.
Suddenly these people that seemed such a threat to him before, suddenly he thought, well, actually they're not a threat to me at all. They are the ones that have the problem, not me.
Lava bantu abebebukeka beyingozi ngaphambilini kuyena, abantu abebebona ukuba ngazuthi banempumelelo, konke kubahambela kahle. Uma sengene endaweni engcwele uAsafa, usebabona ngamanyamehlo, uthi eqinisweni, yimina okumele bengisabe, yimina engiyinkinga kubona, akubona abayinkinga kimina.
That's where suddenly his mind was opened. He experienced what Nebuchadnezzar experienced.
Zihlobo kulapho lapho ingqondo yakhe yavuleka khona. Kulapho naye ahlangabezana nalokho. Ngisho inkosi uNebuchadnezzar eyahlangabezana nakho ekuphileni kwakhe.
Remember how he had been eating grass for how many years? Like a cow.
Nizokhumbula isikhathi lapho wayephila endle. Edla utshani njengenkomo angazi iminyaka emingaki ephila njengenkomo.
And I'm sure many people, even as nobles, his advisors, surely they came to him in that time.
Ayi nginequniso ukuthi ngisho abantu abahloniphekile abasebukhosini ababemazi eyinkosi basondela kuyena ngaleso sikhathi uNebuchadnezzar.
And they must have said to him, O king, this is not the place for you to be.
Mhlambe babeze bemtshele ngokumangala bethi hawu ndaba ezitha bayede. Akuyona indawo yakho le akufanele wena ube la.
And he ignored them.
Kodwa wavela wabaziba.
He was so convinced he was doing the right thing.
Yena wayenesiqiniseko esigcwele enhlizweni ukuthi udla utshani nje udla ukukhuya nje uthi ngenza ukuyikhona kufanele ngidle lobutshani.
Yes, his stomach was full.
Yebo, isisu sakhe sagcwala.
And then so he was also full of himself.
Naye ke futhi wayegcwele ngobumina.
But he was just looking down. All he was seeing was this grass in front of him. And his whole life revolved around this grass.
And
when this time his kingdom was suffering, he's busy eating grass and his kingdom is suffering.
But
he's convinced, I know what I'm doing.
And
so there are many people on this earth eating grass, and you won't be able to convince them. They are convinced they are doing the right thing.
And
if you tell them, what are you doing? He says, but well, obviously you don't see. Don't you see how green the grass is?
Uma ngabe umbuzo sondela kuyena lo muntu uthi hawu. Wesibanibani uwenzani ngempela uthi hawu awunamehlo yini awubona ukuthi utshana buhlazi kamna umhlaza kahle kanjani ngidla utshana awuboni yini.
Until eventually Nebuchadnezzar lifted up his eyes towards heaven.
Zihlobo kwaze kwashaya ixesha basho njalo noma isikhathi lapho uNebuchadnezzar waphakamisa amehlo akhe wabhekisa kuJehova.
He lifted his eyes towards heaven. Where are you looking, dear friend?
Waphakamisa amehlo akhe owaphakamisela ezulwini mhlobo wami wena amehlo akho agxile kukuphi abheke phi na.
He says, in that moment when I lifted up my eyes, my reason returned to me. Suddenly I could think clearly again.
Uthi kwathi lapho ngiphakamisa amehlo ami ngajonga ngabheka phezulu ezulwini uthi indlela yami yokucabanga imicabango yami yabuyela esimweni somuntu ophilileyo.
A person who doesn't look up to heaven doesn't even have reason. He doesn't even have common sense. He's got no logic even.
Uyabona umuntu ophila kulomhlaba ongakwazi ukuphakamisa amehlo akhe ophakamisele ezulwini kuNkulunkulu ngisho indlela acabanga ngayo ayisile ucabanga nje izinto zalomhlaba ubheke phansi ngaso sonke isikhathi.
You can rather talk to the brick wall than to such a person.
Lolo hlobo lomuntu uyinkinga kangangokuthi ungaxolela ukuthi uyodongweni olakhiwe ngosemende noma ama blocks ukhulume nalolu donga oluqinile kunokuthi ukhulume nalowo muntu.
You can't even talk logically because he cannot reason because his eyes aren't lifted up towards heaven.
Awazi ukuthi ukhulume naye into eyaphusile into eyakhayo ngoba vele imicabango yakhe nendlela akacabanga ngayo ayisile akabhekile phezulu ubheke phansi.
But praise God for people who lift up their eyes towards heaven.
Kodwa simbonge sihlobo uNkulunkulu ngabantu okwathi ebuzimeni babo ekugcineni bakwazi ukuphakamisa amehlo bajonga babheka ezulwini.
Praise God for people who go into the sanctuary.
Simbonge uNkulunkulu ngabantu abahambe bahambe empilweni zabo bengene endlini engcwele kaJehova.
Who draw near to him and enter into his holy presence.
Abazisondeza kuNkulunkulu, abalangazelela ukuba sebukhoneni bobungcwele bakhe.
Because suddenly then they see the way God sees.
Ngoba ngokuphazima labo bantu uNkulunkulu uyabavula amehlo beqale bebona izinto ngendlela uNkulunkulu akazibheka ngayo.
That's what we need.
Ilokho esikudingayo okholweni lwethu.
Is that your life?
Mhlobo wami uhleli phansi, ingabe ile impilo yakho na?
In God's presence?
Ebukhoneni bukaNkulunkulu.
That he can lead and guide you through his spirit in his truth?
Ukuthi ekwazi uNkulunkulu ukuthi ekuhole ngendlela yakhe, ekuhole ngomoya wakhe, ekuhole endleleni yakhe.
And he says later, he says, and then in verse 23, I am continually with you.
Uthi mina ngiyakuba ngikuwe njalo
njalo. Continually, see, now he got the secret. That's why I said God took him deeper. Before he just went in and out of the sanctuary, in and out of God's presence. And that's what brought him to senses when he was in there. But then he said, now I found the secret.
Lana simthola esethi Jehova noma uNkulunkulu wami ngiyakuba nawe njalo. Akusafani nakuqala. Uqala ubengena ethempelini ephuma. Engene ethempelini ephuma kodwa kusukela kulesi sikhathi usethi Jehova ngiyokuba nawe njalo.
Do you understand?
Mhlobo wami kuyangena yini ekhanda uyaqonda yini lokho engikushoyo.
Being continually in his presence, that's the secret to a successful Christian life.
Lokhu kuyimfihlo yomntwana kaNkuluNkulu onempilo enenqubekela phambili kuwukuthi ebe sebukhoneni bukaNkulunkulu njalo.
And then that's why he says it's good for me to draw near to God.
Ingakho ephimisela lamazwi ethi kuhle kungifanele kungilungele ukuthi ngisondezwe kuNkulunkulu.
That's the conclusion he gets to. He says I need to draw near to God. It's good for me.
Njengoba sifundile lapha na isiphetho sendaba yakhe uthi kungilungele ngikuzwa kungifanele ukuthi ngisondezwe njalo ngibe seduzane noNkulunkulu.
How do we draw near to God?
Sisondela kanjani eduze kaNkulunkulu?
By coming to the service.
Kuwukuthi obunye kwakho asibe abantu abeza enkonzweni.
That's why the man of God said, I rejoiced when they said, let's go to the house of the Lord.
Ingakho indoda kaNkulunkulu iloba ithi ngathokoza lapho bethi masiye endlini kaJehova.
Good to draw near to God.
Kuhle izihlobo uma ukujwayela lokhu ukuthi usondele njalo kuNkulunkulu.
We draw near to God in prayer.
Sisondela kuNkulunkulu ngomkhuleko.
We draw near to God when we study his word.
Sisondela kuNkulunkulu uma sijula silifundisisa izwi likaNkulunkulu.
Dear friend,
sihlobo,
when were you last near to God?
Ugcine nini empilweni yakho ukuthi uke uzibeke uzisondeze ube sobukhoneni bukaNkulunkulu na?
Where you experienced his presence.
Lapho wezwa khona, wezwa imfudumalo, wezwa ubukhona bukaNkulunkulu kuleyo ndawo.
And where his holy presence, that consuming fire, didn't consume you, but where it refined you.
Lapho ubungcwele bukaNkulunkulu, umlilo kaNkulunkulu loqothulayo, wena uqothulanga kodwa wakucwengisisa, wakungcwelisa.
It refined you. It made you better quality. Why? Because you're building with gold, with silver.
Umlilo kaNkulunkulu ukwenze waba isitsha noma waba umuntu onequality noma weqophelo eliphezulu ngoba wakucwengisisa ngalolu suku.
Truly God is good.
Impela uJehova muhle.
To those who are pure in heart.
Kulabo abahlanzekile ngenhliziyo.
And it is good to draw near to God.
Kuhle kungifanele ngimelwe ukusondezwa eduzane kwakhe.
May that be our lives.
Sihlobo kwangathi lokho kungaba ukukhala kube isifiso sezimpilo zethu sonkana.
Just allow me in closing to say this.
Ngivumeleni sihlobo ukuthi ngokuphetha.
When I look back from the beginning of the revival till today, God has been good to us.
Uma ngiqalaza ngibheke emuva kusukela ngesikhathi semvuselelo kuze kube manje. Ngithi uNkulunkulu ube muhle kithini.
If we look at our own lives,
uma ngibheka nje ngisho izimpilo zethu uqobo lwazo,
God has been good to us.
UNkulunkulu uya uba mnene kithini.
He sanctified us.
Usicwengisisile uNkulunkulu.
He purified us.
Wasihlanza uNkulunkulu.
And may he never stop to sanctifying and purifying us.
Kumkhuleko wa futhi ngithi uNkulunkulu akazange enqamuke nalomsebenzi ukuthi esiqinisise esihlanze.
May we always stay humble and allow him to attain his purpose with each and every one of us.
Kwangathi sonke ngezihlobo singazithola siyabantu abathobile. Abalapha phansi ukuze uNkulunkulu ekwazi ukuthi efeze injongo nenhloso yakhe ngezimpilo zethu.
And in the congregation as well.
Ngisho nebandla lonkana.
And that which is hay and stubble will burn from the fire of God.
Ukuze lokho kuhutshani nohoyi izinto ezinganamsebenzi kuyothi uma uqhamuka umlilo kaNkulunkulu. Kuqothulwe umlilo kushiswe kuphele kithini.
It's painful to see people losing the right way.
Kubuhlungu uma ngabe ubona abantu beqale kahle kodwa emva kwesikhathi baya ngonhlanhlatha bayaphuma bayachezuka endleleni.
Because when the fire gets hot we find so many people taking their eyes away from God and looking to others.
Ngoba uma ngabe ilangabi lomlilo liya ngokushisa liya ngokuqinisa uthola abantu abaningi beqale manje bewasuse amehlo abo kuNkulunkulu bese beqalaza befuna usizo eceleni bebheke kwezinye indawo.
And they start fault finding.
Bese beqala bekhoba bebona amaphutha kwabanye.
They see things aren't going as they should go.
Bebona ukuthi lezi zinto bekungamele sihambe ngalendlela manje sebeyakhomba.
Nebuchadnezzar was exactly the same.
Inkosi lesikhuluma ngayo Nebuchadnezzar yayinjalo eqaleni.
He was convinced eating that grass is the right thing.
Yena enhlizweni yakhe wayenalokhu ukuthi uyabona njengoba ngidla utshani nje into kufanele kumele ngidla utshani.
And as we heard that most probably his nobles and his next who stayed close to him, his ministers, etc., close to him, they tried to tell him, Nebuchadnezzar, you're wrong. But because he looked down, nobody could tell him anything.
Kodwa njengoba sisizwile ekuqaleni ukuthi laba bantu ababesondelene naye, ongqongqoshe, abeluleki kuyena, uma beza kuyena bethawo, ndabe zitha, ungathi usushaya iceleni, akulungile. Hayi wathi cha ngiyazi kulungile kufanele ngwe inini eningayiboni indlela mina ngenza ukuyikhona khona.
Leave the sanctuary.
Ushinda engcwele kaNkulunkulu.
Take your eyes away from heaven.
Ususe amehlo akho ekutheni ubheke ezulwini.
Then you're in the gravest danger. You think you are right. In the meantime you eating grass, you become like a beast.
Usengozini mhlobo wami. Wena usitshela ukuthi uhamba endleleni okuyiyona yona kodwa awuboni ukuthi eqinisweni udlutshane ufana nesilwane sasendle ufana nenkomo.
I thank God for this message.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalombiko esithole namhlanje kuseni.
And I pray that each and every one of us understood.
Ngikumkhuleko wami nokulangazelela ukuthi kwangathi yilona loyo okhona la namhlanje endlini yesonto uzwile waqonda lombiko.
God bless you and keep you.
Unkulunkulu kwangathi nganibusisa uNkulunkulu anigcine.
Let us once again ask the blessing of the Lord.
Asiphetheni ngokuthi sicela isibusiso senkosi.
May the grace of our Lord Jesus Christ.
Kwangathi umusa wenkosi yethu Jesu Christu.
And the love of the Father.
Nothando lukaBaba.
And the fellowship of the Holy Spirit abide with us. Till he comes.
Nenhlanganyelo kaMoya oNgcwele uhlale kithina Nkosi uze ubuye.
Amen.
Amen. Kwaba namandla asishole ngesiZulu iculo bukhona bengilibheka kodwa ngiliboni kodwa singasho nje leli eliku page 121. Ngingenwe emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi yami socula nje ivesi lokuqala nechorus obaba kodwa bengakhululeka bephume njenge choir kaButano asiphindeni sinculele. Ngingenwe emoye eniwa ilizila okosiya sengila belewe enanjeni.